downloaded from ilovebedmusic.com.
Easy on it.
Kwa sala chema fans kuimvela no ikonda. Then I change at the branch.
Skipping panda clue that I put the paddy panda.
Alpha.
Baku kusanga di shuko. Baku kusanga baby wali shuko. Baku kusanga di shuko. Baku kusanga baby wali shuko. I've been through a lot. Make up in my witness. I've been through a lot. Make up in my witness. Shimone mpili na toloka. Shimone mpili na toloka. Shimone mpili na toloka. Shimone mpili na toloka. Dali pechila mpintu ipingi. Yeah. I've been through a lot. Make up in my witness. Napita mpintu vambili. Napita mpintu vobaba. Rejection, disappointment. Lilo nakupeza. Pakukusanga baby walishuko. Pakukusanga lishuko. Pakukusanga baby walishuko. I've been through a lot. Make up in my witness. I've been through a lot. Make up in my witness. Shimone mpili na toloka. Shimone mpili na toloka. Shimone mpili na toloka. Shimone mpili na toloka.
Before na kupeza nezeko mukatimu kama player. Kwenze pefa love kenzo pili vamushea. Na kumanya magelo wopusa na vitundu. Vena ni mahiha vena ngu ni bazungu. Misozi zena lila na katishka ngazule. Mitima zena pwanya vena beauty vena pule. Sinezo kanisi la ninga vele kofaso. I'm sure na iwe unapita komuli faso. Mamizarizi wachaya irezi. Kenzi ya mulafu niri mwenye ufezi. Ninasanga weo vena pamfesa ulezi. Jio walengesa ni imbe na ifezi.
Pakukusanga lishuko. Pakukusanga baby walishuko. Pakukusanga lishuko. Pakukusanga baby walishuko. I've been through a lot. Make up in my witness. I've been through a lot. Make up in my witness. Shimone mpili na toloka. Shimone mpili na toloka. Shimone mpili na toloka. Shimone mpili na toloka. Napita mvintu vambili. Napita mvintu vobaba.
Mamizarizi wachaya irezi. Kenzi ya mulafu niri mwenye ufezi.
Rejection, disappointment. Lilo nakupeza.
Ninasanga weo vena pamfesa ulesi. Jio walengesa ni imbe na ifesi.
Pakukusanga lishuko. Pakukusanga baby walishuko. Pakukusanga lishuko. Pakukusanga baby walishuko. I've been through a lot. Make up in my witness. I've been through a lot. Make up in my witness. Shimone mpili na toloka. Shimone mpili na toloka. Shimone mpili na toloka. Shimone mpili na toloka.